passe à bas cob, ou jamais. Yen and Tina Sabakob, ou jamais.
Tina Sabakob, ou jamais.
And Tina Sabashay, ou jamais.
Tina Sabashay, ou jamais.
Tina Sabetul, ou jamais.
Tina Sabetul, ou jamais.
Yen and Tina Sabakob, ou jamais.
Ngizangcelela jabula maketa mwekisbandi kwamakhelwa. Ayikhuza abaziyo bathi ahlale phansi babumthetha. Ngihlatsha umina mngana nami ugadla sigadla nomgadla odume ukudema vithi vithi kusemsebenkonkoni. Ingungqula samaphiko phezu kwentaba enkuleka kuboza hlabe ngifama. Angiphele ulodlalisa zasezingane zezondi ishimane zayithela amadlodlo zonke azolelani vele isokada zonda ubani ongathi. Utshelwa yini ngusiki zendoda abayizwani khama ngabayitshonisinga phakathi makada wadili kumthangana. Umshaya ngoma wafungazela zonke iziyo zathi wapho umfana oshaya ingoma enkulu kangaka. Ayikhuza abaziyo bathi yekeni into alishayela ingoma siyajabula thi. Hayi lonyaka abafana bangishaya ingoma ngayivume insizwa nentolo. Uye wagiya umfazi konkonzo eRock Mount. Ubule kubana emsini kwamajosi ubalano nosikhumale nanda umntaka gonke egole eBoksburg usenzo thusini emsinga kwamajosi uthobeki ihadebe emabhuqwini enkandla uzenzele ebutheleza entaba yezulu ufihle inebduma kwanyuswa enkanini usobhola esikova phansi ewineni emgweni usilivile gigaba phansi ecofe elimantenga Manelis maphini phasa Eastern Cape. Usanele hlungwane marispeke Simon. Ushumule ifebe zulu emsinga kwamajosi. Uphenya lifake ecophe elimantende. Awusuka madoda. Unonjabulo onqumale emayeni kwanongoma. Hayi ngeke ngiqede niyazi nani nibaningi kakhulu. Abanye ngababiza ngokuzayo. Ye mjoko mfoka baba. Thatha lapho mi.
Zanyathele ntokwane umantombazane nifihlani ngoba siyabona enganeni sase sama stand isaluma njalo ukuphela kwenyanga awukoda madoda ngazona zishi bomu zaba insizwa phela mina mina ngojuba nje into njengemamba umvulezi nethe mingazi ebusuku zemsabana inkunzi ebhonga ebayenza abafokazana zajana kwaphuka imbamba embili umakhefuna ngejosi gazaphala limpuku endala ehlathi awukoda madoda ngudlule abafazi begobozile ngithi nginomthondo wethu othanda ukuthola abafokazana bakonye imizi Wayidala inkinga ukuthi ubambe unqedi kanti ubambe ikhehle elidala lenyona kodwa madoda ehlala phansi mfana ubhalele incwadi ubatshele ukuthi sefikile umjova umahlalela. Ambona eqhawuza isikhanda laphala umxolisi ufoka mthetho kodwa madoda nyambose. Hhayi ngiyakuza mfana lapho futhi umkhondo usabhajwe kahle enciweni. Phela umavula kuvaliwe umanqongo zizephuma mahlaba phansi abe yinodaba. Uma fika kuphaka wafika icele lakhe naye ipleta kodwa madoda. Umaqedi tiye ngemfolowo umkhondo ogwaza abafokazana umanyathela ngembandada akhiphe izintombi zendawo. Kona phansi ejozini awodwa kesiza abafana bakithi untombi zimthandela ukuma kwamazinyakho umakhothelelwa yinkosi yohlanga owagibela emthini wehlika nomcebo umanqoba ibutho engaphethe esikhalo usize zimsabela iphimbo lakho umaxolisa engonile awodwa madoda umaxabane nenkunzi kufeyo awe bavele bakhikiza omampela umasiqhamuka Yeah, umazo kamthethu uza ubhasikiza nje uqhubula kanjena nje kusewuye njalo uskipa sengala hayi uda skipa ukahle nje nozudosa kangaka ubhasi manje awu wathendeda awu uyazi kuba ubhasi kuba uyakhulunyelwa ngabe umzali wakho usekhulumeni phela ke manje esiginceli kulokhu bafana bethi ngiphethe two impela ngishintshe kakhulu phela nginiphusha ngamavokomele madoda bathi kuza amashakane zawatsha zasala emanzini bese nginiphusha ngayo futhi udelize hawu kodwa madoda bathi uziki zendoda wayezwa ngiqhamuka bebonisekaphakathi maqede kwadeli kumthangana hawu kodwa mfoka baba hhayi kodwa futhi hayi ngeke manje hayi sekwanele manje sesibathethelela manje ngithi kwi-keyboard ngiphinde ngiphathe yena futhi uskipa sengane madoda phansi ejozini hawu njilela solo uye futhi uskipa sengane hawu kodwa skipa sengane kuthiwa inkuzi ebhethe phansi kodwa iyalazi inxebo angeke ngikusho kakhulu fanele abantu sebayakwazi ithi hayi bafana bakethi nje ubabona abantu bethokoza kanjena noma sifika esteji hayi ngoba sinomuthi ukuthi ngiphethe ombabe nomesi noronado uqobo lwabo hawu kodwa madoda Ngipusha ngoterminate umfoka baba uzalula kithi madoda kodwa umfoka baba kuthiwa unogotsha izikhundla kundla befuna ngapha maqedi bengawuthola maqedi igili igoda we ngiqedi mfoka kithi nawe uyazazi igameko zayo. Ngiphinde futhi ngikupushe ngali China madoda bathi uChina man China lesi South Africa. Awukota madoda shayenya ishayine lamba ngenyawo awukota madoda. Ngiphinde futhi ngikuhlabe ngayo futhi mayonnaise bathi intwana encane thengqo intwana encane awukota madoda ntwanasi kuphuka lapho ungangenza isilimi yazi ukuthi sikhokhile. Bese ngihlabe ngokuphafula madoda awo igidango melidali igidango manaphakade awukota mfoka baba. Ake ngikusho kakhulu ngoba nawe uyalwazi udaba. Bese ngigqilaza ngayo futhi untambo zephethi madoda bathi intambo kalesi nekajoki iyafana ngoba vele yinye lento. Bese ngikuphusha ngomadubula ekhijima njengesibhambisa amasoka awukota madoda. Umadlala lesidoko maqeda esishida vele awukodwa insiza mfoka baba awukota madoda. Bese ngikuphusha ngayo uqala lo mdlalo awubathi untambo two madoda awe awukodwa insiza mfowethu. Bese ngihleba ngayo ugayisa bathi umthambo umthambo kanoma bathi uma iqhamuka amantombazane uvele enqonyuke lo umthambo kanoma kodwa madoda. Bese ngivala ngayo u-ox madoda bathi we ikhebule engenawo umsila. Hayi kulo nyaka abafana bethu sikhubhuke kakhulu phela ke kulo nyaka sihamba naso isibuko samajongokazi madoda into ebahlela ubrenod ngafuthi ingabadi. Banqokuzisa ikhandi ukotha umfoka Dlamini madoda phansi osiye umfoka baba hayi kushuthi hayi yonke inye isahamba kathi impela bakeyivuma kodwa yethu ingoma awukota madoda. Yeyavunywa usigubu umfoka Mdluli madoda phansi kwamzisi wayivuma umthandi wegcokama iswatini madoda abathi utoothpick awukota mfoka baba. Wayivuma usibonga lokukhona sikhonde lilakeni madoda bathi umalema awukota madoda. Indoda enkulu hayi webhuti omntana ngithanda umoya wakho nje nokuzihlisa kwakho noma wathi umuntu uyamazi ukuthi unotho noma kanalo kodwa uyabazi abantu. Ngihlabe ngosipho mkhombe madoda phansi embangweni abathi ukhombe lakhe awu madoda awu malume uyaphila lapho. Bese ngihlaba ngawo upastorini madoda phansi emantaba bathi umfundisi owena sonto awu kodwa madoda. Ngikuphushe ngawo uphilisa ufoka umphansi kulekethe epakeni bathi ngceke edlala ibhola uyayazi ngceke edlala ibhola. Awu kodwa mfowethu ubambe kanjalo lapho enkundleni zokuxhumana bayakuthanda abantu. Ngihlabe nomasikalo umfoka mthethe amadoda unyamboze phasi emashekesheni awu kodwa mfoka baba uhlala uthini kodwa uthi ukuba mnyama kusho ukuthi ukugula. Akubuhlungu ndawo emni wethu kunjalo nje. Ngikuphusha ngokholeni umfoka mthethe amadoda phasi emantamba awu bathi madoda indoda encane awu umuntu wamfala kithi bathi umsizo abukhulele insizo yenza njalo vele. Ube umzeksi umfoka Velakazi phasi futhi emashekesheni awu bathi zeksi. Ngihlabe ngozisto madoda umfoka Manela phasi emkhithini. Ngikuphushe ngayo futhi ubhuti Howard naye futhi phasi emkhithini. Kungumakhekhe umfoka Mdluli naye phasi futhi kwamzizi. Kube uthombo madoda bathi indodeni ekhanda elikhulu. Hayi kodwa mfowethu angikudalaphi mfoka ukuthi nje ngiyakuwanyazisa nje phela nawe uyazi ukuthi izinsiza ziyancela angikho-ke lapho. Ngikuphushe ngentwana encane uRon madoda umfoka Dube madoda bathi ha umfana omele ehlano lonke yonke ihlangano umfana kuthi uyimele kuthi awudlali ngey'ndaba yokazi kodwa ubhasophe ingqolaza mfana ke usemncane umungazi. Ngikuphushe ngo-Uru umfoka amathebula madoda phansi emkhithini. Kube ushabathi ubiza inkosana yamagcokama hayi kodwa wena mfana basopha lapho lelo zingo olifunayo. Uzokaxwela uzokaxwela kuyosho kodwa uthi ngasho. Ngihlabe nomoyana umfoka Dlamini awu kodwa mfoka baba awu qhubeke kanjalo lapho enkundleni zokuxhumana nayo lapho. Awuphela ngensizo le bafana bakithi ngensizo we tuda awu kodwa madoda asabe mfoka baba.